yewtere sukaɓe malfu
le heɓɗirde ko ɓe gatta le julde nde yaade so jowta yimɓe heɓo yoɗu en ɓeydade dow hen dow sodde kadale lobbe morade kañum e fuɗade ɗiɗum e ko sukaɓe gatta ɓeɗo sukaɓe min kawriti
papa aadi
min babban sodini kam kadle mi ɓornoto ɗeɗo kadle kawyi hikka yaade so heɓoyo yimɓe wala saabi de ñaw coronavirus ana woodi min miɗo welti le julde nde sanne saabi de mi wara mi ɓorno kadlan lobbe mi yaaha mi jowta yimɓe mi heeɓi kadle mi heeɓi paɗe ko kannin wattude weltike e julde nde sanne caggal muɗum mi yahan mi heɓoyo yimɓe ɓe fuu yo lanɗo hulle ma
wuuro
to ɓurem to ko yaata sukkaɓe janggoɓe capanɗe nayon kañen gaɗi toon daɗidirgol dow qur'ana suka ɓurɓe fuu ande ɓe kokkama toon jeenariji kowoni immaɗe muɗum faaɓe ƴewto hono ande sukaɓe wurri le oɗo nokku lanniɓe oɗo golle yo fedde humnide kabar yirwere asilamako le leydi meɗen ndi ila le balɗe ƴaɓɓinoɗɗe keni mawɗe ana wondi e mate le leydi meɗen ndi ɗum matama le saha leydi ndi kañe le gallure bamako nde so tama yimɓele wonɓe le saha leydi ndi mbi ana andita ɗum dogotoro en wonɓe toon ɓe mbi ɗum wawi waddude kutteje fewde e cellal sukaɓe wonɓe toon ɓe ɓeɗo sukaɓe mbi wakkati fuu kayɓe tinnodu ɗala wakkati fuu yiilaru muɗum en ndu ɓe gaɗi noddago fewde e saraɓe sukaɓe wonɓe toon ɓe tinno wakkati fuu guja kine sukaɓe bulanga ɗo kadde ten dow yewtere meɗen yowinde dow sukaɓe le leydi mali yon ji jeɗɗire warore wassalam
yewtere sukaɓe mali fuu wonno